Oh, Pulo, shika kwanza, shika kwanza, Pulo, shika kwanza, Pulo, shika yo Pulo. Wow, wow, mia moja kumi na moja hapo, Black People, kama unajua eh. Wow, namuita Bashuri aje kutuzangulizia show yetu hapa. Wow, 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 20 hapo. Wow, wow, nikiwa mjeni wangu Fudo hapa. Tuna fly Christmas tarehe 25. Naam. Hey, kumana bebe lulu. Aya, 20 hapo, tunafly Christmas tarehe 25. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tufike mwaka mpya. Namkaribisha DJ wangu Upudo na kwenda kumtambulisha kwa jina la Upudo. Sasa tunaingia katika mazingira jitu la mkoa hapo. Babake na lavu. Na fulai sana na weba sana kushika Christmas na lino.
Wekanchwe, wekanchwe. Sobea mpele hapo, shike kipasa hapa.
Achanti baba Nesma
Mulizo hapa
Anonche Asana mambo Ame mwenye kumina mwenye tolo Mesa mchoko mandoyo Abla people Kona kona teanko Kona teanko Kona teanko Kona teanko Kona kona teanko Kona teanko Kona teanko Kona teanko Nati amegeuka ubeshe Napokosa iberese Natamani niwe nao tatizo vyakula vyao hawalagi kama sese Wanacheka kama fese Wanajifesha kwa ndeche Wanakobaria sabu sababu kubobe sabu wanaogowa ucheze Nati amegeuka ubeshe Napokosa iberese Natamani niwe nao tatizo vyakula vyao hawalagi kama sese Wanacheka kama fese Wanajifesha kwa ndeche Wanakubaria sabu sababu kubobe sabu wanaogowa ucheze Situnawajua walipo wanyonke mbona situnawajua Wanacheka tua situnawajua walipo wanyonke mbona situnawajua Wanacheka tua atuna uluma na mabos Tunakubamisa bila ya uluma kos Ukechuulisa siya tunapionkos Tunatega mingo kila kona za matos Jonku pepos Ukitaka kula moshi jonku pepos Ukitaka kula maji jonku pepos Ukitaka kula nkaa jonku pepos Jonku pepos Omasela kula mosh kula mosh kula mosh kula mosh kula mosh Ni ujiza Sana tumambo Maisha yangu ya nategebea ubeshe Asila saguto sinafanya nieshe Sise pesi kwenye pesi naeshe Kege sabu sababu na joase na chakoles Oroma ya mama kupeka leo nipo kwake Na badu anepigi toto saguduwa kwake Sosila mshendele na kupika kwa jasho Na badu anaaso wejenge abacho Usijenge choke kama sote Haikupendezi uwe mlepo mpope Haikupendezi atakama mwana jeshe Haikupendezi binadamlo ya gese Bado na jichanga changa nilegeze geto Sikatita maakira seko kwangu special Asore Nchama kanda bele wanane kanyaga lakene baro na sere mwere Natembe ya nchi ya zanyelele Nifate nyayo sake matela Nagwata lake chaguweka Kwa imani ya bobu Natembe ya nchi ya zanyelele Nifate nyayo sake matela Nagwata lake chaguweka Kwa imani ya bobu Tumetoka mpari maisha safari na bado tunasonga Kisha kukamari na bado watu nazari kubema unaponza Tumetoka mpari maisha safari na bado tunasonga Kisha kukamari na bado watu nazari kubema unaponza Jonku pepos, jonku pepos, jonku pepos Ukitaka kula mosi jonku pepos, jonku pepos, jonku pepos Ukitaka kula maji jonku pepos, jonku pepos Don't coupe pos, ou qui t'a cura moshi, don't coupe pos, don't coupe pos, don't coupe pos, ou qui t'a cura ma vie, cura moshi, wana cura moshi, wana cura moshi, wana cura moshi, wana cura moshi.
Wah, 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 eh DJ, eh, eh, Pudo, vole wangem na di, eh, valo le haine, anja fujo. Oh, DJ, eh, Pudo, nene na kwa haye ge fujo, kwa ndi je haine. Mwene lelo mba kwa ndi je haine, hawa yanda pia minagabo na wama na gono, bebe DJ, wa Pudo. Na lelo mbalo lwe haene olinde fujo ene Yaya lolo nene anakuwa haka mambo kafuruku lolo ya ni
Uwa chupa kucha ulisha uwe na pumpele hapo Kanchwe joka nyage kanchwe Uwa SFM sishike shake Uwa miujisa ee
Yesu anatuma mbo. Amia moja kumi na moja ntoro goso mchongo bandogo. Anotie. Asa anatuma mbo. Sina shosa kutoka na wake na mama Seriko sina, nataka ishema Kama pendo na chopata basi zizema Eni kira lana uparua Kesho nilione yua Iko na sirari paka na nolezede kuwa Kali chopata nipake malapure Eni kira lana uparua Kesho nilione yua Iko na sirari paka na nolezede kuwa Kali chopata nipake malapure Ala katimpo punto sina soni pachenche Kwa usamada wawapore posa mabose Ali lalancha sababu ya woga wake Ila alipata sababu kwa mula wake Sometime na waza korea na wajumpa Ila watani katana watani punta Na unke samala pere nko posanko Koko namba moja mula wanko Yego wakile ya vifalanka si shangai Kuwa kionkea kwenye sida si shangai Kwana mala nyingi na kula gena vipo Kwa ila nina okulana Nima penko Kamka kula kwenye mseba Kwenye jino kareji ya ntae kwa kueba Kanari ya ria katoto kama maseda Meite kula aje kocheza na seda Seda sena toka bama kolomeo Angari ya na jina la kumpa mwanao Seda sena kwenye tuge mpane nao Seda sebe siyo zao 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 Kama pepe nyosango, 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 black people, 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 moja people, black people, black people, black moja black people, black people, moja people, black people, black moja black moja black moja black people, black people, black moja black people, moja people, Ingome amikaso, batiza mesabu Unapigwa chompo, ukikosa dabu Tunasika nyundo zeke chupanda gazabu Lose tunto asili yetu black people Sikiga moja ewane kuwa simadata Pore pore kama mosh na enta kwanta Sona namba usonu tamu wanani Ari umaga pumpe yako tamu wanani Hika mapeja Wote wanafuskeke Shabajo shabajo wanalinga nyota Wanakosea shabana askia tu Uko na petoka, ento sebadle Wana wasabahi nchuenye na panyente Kolo makibwa itama weso Kwa tuza kima saa ento bado zinatele Misheni ya kwanza, nataputa maike Na ikota bose metel kwenye saite Natoku wapona zeweka sekiona Tabasa mosona jiona dunia Pala pantelo, nina pantelo Nimekuja na miuni toka safelo Nipo kisimeni ya nina zinantelo Nina punja njuma sijinke kibantelo Tala tebo mendoka makinyonga Nasonga uga rebila atampuja Leo nipo na wanangua yoga Basko mtapaka na bodabo Kama pepe moja 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 ewane Moja 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 kichone Moja 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 ewane Moja 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 chene Moja ewane moja chene Moja kichone Kese busonga na yo moja ewane Hey, sana tu mambo. Hey, baba ke naisa. Hey, mwana kutosha. Hey, mwami ntula. Hey, mia saba sitini na tatu. Hey, mpaka Bogota. Hey, artisti kama artisti baba ke na. Aje isime. Akiwa mzee namba kubwa. Aro kutosha. Anakubali sana la sali kyeji Wakuda ntia Amudizo Nontie
Nenye, koja kwanza, koja kwanza, koja kwanza, koja kwanza, koja Yani nini ni mselamabe mmezidisha Nimepanda mahindi yangu hapa sasa hivi Nimepanda Uwe msufuma, njo, nimepanda mahindi yangu sasa hivi hapa mnaeta mambo ya jalo
Thank you supplier A supplier
Odu mogolelelwa ningala kakoyo
Tiki taisa sasa hivi
mo Ayo kanenele taifa kanenele taifa Nio niwa aleke tuja lolo Nenele nabwela kakabla ya shuri
Oh, oa umesikia hapa nyesha bajula masubuhi oa la masubuhi oa ipo hivyo la masubuhi oa la masubuhi oa bashuri la masubuhi takutana tena la masubuhi
ukiona kausha
ukanjwe oa sikilize oa kausha oa sikilize oa kausha oa sikilize
oa ikanjwe ndio malize goma mwisho kama vipi mziki uishi washaanza kungongwa maindi ya watu jue salau jue
Asana Juma Mbo Come on baby, black people Uma sela leo kama jana, 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 leo happy day, choo tui choo, leo happy day, choo tukula, leo happy day, choo tui choo, leo happy day, choo tukula, leo happy day, choo tui choo, leo happy day, choo tukula, leo happy day, choo tukula, leo happy day, choo Yo silari, paka koko liko Hata kama nimelewa baro nipo Sini pime pachi yangu baro kiko Nimi dampo paka yutu pere korele Yo silari, paka koko liko Hata kama nimelewa baro nipo Sini pime pachi yangu baro kiko Nimi dampo paka yutu pere kore Paka chai paka moni wa una na pare Mishi pati so uchani wa una chakare Kula nyama kola kwa Wae, kama pipe kula tuki boss Choo tulewe, choo tunye wate Choo tulewe Choo tunye wate, choo tulewe Leo tunye wate, choo Mama leo kama jana, leo kama jana 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 Masimini leo happy day, leo happy day Choo tui choo, choo tui choo 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 Choo tui choo Oma sera nyo shango, kwa shango, nyo shango, kwa shango Maseme ni tanu wa mama, kwenye kona pa Chagirasa, 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 chagirasa
Miujisa Hey baba kena isa
Nimejua simba shuri simba yangu Simu yangu Basuri simu yangu Kanipiga chupa Kanipiga chupa
Wae hapo mwenyewe niliongea toka mwanzo Lakini hamjaelewa kwa hiyo ulikuwa unasemaje
Simu yangu Maybe wa simu
We lete ngoma za kisukuma
Haina hiyo Haina kubaruza Sorry Sema MC Sema
Kwa vipi hapa Sikia Kwa vipi tunaimba nyimbo za kilugha hapo mwanzo mwisho hapo penye hapo vipi Twende hapo Halo malaga na chile nte miwa magoria nali malano Jela ila na wakana
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.